Todo da Princess Bad Girl. Get it? Get it?
Ecutacho the mix.
Sito kwenda kwa mturu Morogolo mvomero Mfukoni sinajiru Mimi dola na yulo DJ na mdundu Katuteka nyara Hapa mwendo na mdundu Kutu noku devera Jotu pali vina wewe nami Jotu pali vina wewe nami
Shifu wa vede Shaki yako iyo pambata Meni shaki yako chestie Baka pika wate ijue Hey, shaki yako bambata Hey, shaki yako chestie Afrika yote ijue Hey, hey Oh, this is bitchy paso high Hey, hapa na uganja I'm a little bad, nigga Hey, oh,
Yeah. She got twaga za Kiafrika Figera kuchani kakitana Na sifi kama nala kuwashi kama bisho Kimove kama nakatika na rushi raw Nimskiva kusifika na get more Na mwagriza ya zangu flow Nampafi kama smoke na leta la kanga bro Nikimona kama nanita Hezna kuna kumbe na ota Kisha naguna na
Bichi pari shwari Tunashinduke Miami bongo Tunawake up Ninafasi ya nani jamani Heya Ingia kati tumeke mamani Heya Wabishundu na mdundu Wanaruka swaga Habu Matenga tengira Bigiraga Oh nesa kama twiga Ya ilantaranta Shitu wa dede Shiki yako iyo pambata Meni shaki yako chestie Paka pike ote ijue Hey, shaki yako bambata Hey, shaki yako chestie Oh, Afrika yote ijue Hey, hey Oh, this is bitchy paso high Hey, hapa no ganja Oh, I'm a little bad girl Hey, oh, hey
I'm a super chicky Jani ya bikini Senorita mami Mami acha kudilei Kama tia hapo Kama tia hivi Shuka mpaka chini Rudi juu hivi Hey ya
When the record